Polisi mu district ya Kisoro ekuta abantu 28 lwa kwenyigira mu kusima zaabu mu bumenyi bw'amateeka. Nga polisi etegeezezza nti kwaba 28, 25 bannansi b'eggwanga lya Rwanda, nga bano bayingira eggwanga mu ngeri emenya amateeka. Bano bajjiddwa mu kirombe kya Kira ku kyalo kye Kabaye ekisangibwa mu ggombolola y'e Busengo district ya Kisoro, era nga bano basangiddwa nga bayiikula zaabu mu ngeri emenya amateeka, nga tebalina license okuva mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobugagga obw'omuttaka awamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi ekya NEMA. Kigambibwa nti bannansi ba Rwanda bano bayingira Uganda nga bakozesa amakubo amakyamu, era nga bano bagenda kuvunaanibwa emisango egy'enjawulo. Polisi etegeezezza nti okukwatibwa kwa bano basoose kufuna kubagulizibwako okuva ku batuuze ku kyalo. Era omwogezi wa polisi mu bitundu by'eyo Eli Mate ategeezezza nti waliko ne kilo za zaabu 30 ze baakutenga ebizibiti, ng'obudde bwonna bano baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka.
Illegally entered and stayed in Uganda having used or entry points. Of recent, there have been a lot of complaints about illegal miners at that place, and that's why the police carried out this intelligence-led operation from which these suspects were arrested. While it is ongoing as I talk, they will be arraigned before courts of law